www.bobandbob.com.
Nalipangila Mr. Kipa festival ila linyawa kumenye switi Wanjabela tulemfuwa ya apo penyewe mantine kusumina Na mwena kwa tuli mwaume ungasunga ne kuntanshi Umutimane chite mwiko nalikupele fionsefe mwantile kafe baby ndaya Oh 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 Ala manti wefiachila mo Oh 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 Le kafe baby ndaya No 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 Chilamo, no, 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 no. Usho waba shamieta ufa kupela madamu obe attention. Iwalionsenga wafika straight to kurumu wa ya la la. Isho shinde misango, eshilenta mpya nebo panganda. Sometimes inga pia isamo, ulafuma fe panganda. Ukwabulo kula ya daddy, lavi. Usho waba shani kanshi, sweetie, ani. Baby ndaya No 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 Ala mwanzi wafiachila mo No 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 If ya ntendwisha Ani misango shobe If ya napata Lavi mibele yobe Nga fumapo Elionjikala kumatwitondolo Ngata ulipo Elionjikala kumatwitondolo Nomba teno Baby ndaya No 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 Ala mwanzi wefiachila mo No 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 Leka the baby ndaya Nebo natendwa Oh Leka the baby ndaya Nebo shafanishe Oh Leka the baby ndaya Chilamo, oh, 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 le café bebé.